kun radio ni sagale americati radio ni sagale america sambata fi dilbata galgala saati lama folakkada kabe amma saati sadit saganta afan romo satellite nile satret tamsasu anharra amma jalqab akkamoltan kawajemto ta daggefato ta kenya akkuma barame qopiwan torbankana witata amma jimata ti sini dihe sine kessa amma tokko fuffille sambattan laman an simbrange nyu qabadde dihaddera qopiwan kana wajinin mo simbeksi saati aninturu ani tigist gammeti gara qopi dura dabar uyan baqattota addunya ambarana watawaji tikdama kawajame ola kanaratti gabaasan keenya daawit galmo qopi addaq indeese qaba adamarra gara sinsin dabarsa
lola tigrayen booda jaun kololessa keessa ture jarmaya mootu moota dhimma baqattota eertira kaaba tigray jiraatan ilaaluuf gara sitti kan imale alasis ibsabaase tureeni kaaba tigrayitti kaaba baqattota eertira qubachiisaa turan buufatawwan baqattota ishimeelbaa fi saaz jedhaman guutummaa guututti manca'u achi keessa qubatanii ka turan baqattota 20 ol ta'an keessa 9 ala eessa buuteen isaan kaane akka quba hin qabne beeksisee ture elizaabeet haasland itoophiyaatti dubbiimtuun dhaabbata baqataa UNHCR ammas jarmaan isaanii waa'ee baqattoota eertiraa Itoophiyaa keessa jiraatanii yaaddoo akka qabu biyyoitti himteetti. Aasland UNHCR baqattoota kana eessa akka jiran dabaafachuuf mootummaa Itoophiyaa gulla hojjetaa akka jiru himte haga yoonaa baqattoota shimeelbaa fi saas jiraataa turan 11 adda baafnerraa jette. Mootummaan Itoophiyaas baqattoota eertiraa buufataalee lamaan lolaan manca'an keessa jiraataa turan adda baasee galmeessaa akka jirudha kan dubbate. Obbo Tasfaa'uun Goobazaay direektara dhaabbata baqataa mootummaa Itoophiyaati.
ባለፉት 4-5 ወራት የማጓጓዝ ስራዎች እየሰራን ነው የነበረው አዲስ አበባም ሌሎችን ቦታዎች ላይ ምዝገባ ያካሄድንባቸዋል
አከዚህ ነው ቦታስፋውን ጆተና ፍራንሽን አንደርባን ካና በቀጥታ ገረበከ ተዝገባውት ይደብርሳቱረ ፍንፍኔ ፊናኑ ለብየቲ ካንቲ ገልሜሳኒስ ካራወታ ጅሩ ገቲ በከስሪርትን ጃረምኔፊ ቡፉታሌ በቀታለማን በርበዳን ካና ሞቱማን ዱራንስ ጽፉፍ ሶቻ አዳጉቻቱረ ካነ ጅዱት ረኮንት ግራይት ሙደቴ በቀጥታ ሽሜል ባፊጻስ ካናፍ ገርጋርስታስ ፈማቱር አደጭቴ isaat bakka gammoojjitti kan argamu ture sababa hanqina bisaanii rakkoo dhibee fi kaaniif jecha baqattoota gargaaruuf baay'ee rakkisaa ture shimeelbaan ammoo daangaa eertiraarraa kiiloomeetirii 20 qofaa irratti argama akka seera addunyaatitti buufati baqataa daangaarraa xinnaatu kiiloomeetirii 50 fagaachuu qaba ture kanaaf cufamuuf turan duraanuu waa'ee lakkoofsa balaa kanaan walqabatee jiru immoo dhiyootti ibsalaannaa jedhu yoo dubbatan obbo Tasfaa'uun baqattoota maayi'aayinni fi adda haaruuf keessa jiraatanii fi gargaarsi dhiyaata akka jiru kan ifoomsan UNHCR Itoophiyaa keessa baqattoota eertiraa 100,000 fi 170,000 oltu jiru jedha baqattoonni kunis Tigraay Affaarii fi Finfinnee akka jiraatan odeeffannoon dhaabbata baqataa mootummaa Itoophiyaas ni ibsa mootummaan Itoophiyaa baqattoonni eertiraa fi kaan gargaarsa malu akka argatan yaalaan jira jedhus lammiileen eertiraa baqaan Itoophiyaa keessa jiraatan garuu keessumaa erga lola Tigraayas nageenya isaaniif akka sodaatan dubbatu ganna jaha oliif Itoophiyaa akka jiraate baqataan eertiraa maqaan isaa akka yeroo hin feene takka erga lolli kun mudate as UNHCR fi mootummaa Itoophiyaa irraa gargaarsa argachuun nutti ulfaateera jedha.
Kaampi laayi banabarnabat guzee yoo yoona naga taganyala fitan taganyala walna
akas jira bagatan eertiraa kun duraan yeroo buufata baqataa keessa turre walgeenyi yoo gaaffii takka gaafanne deebii ni arganna xinnaatu walgeessee gaafa waa gaafattu namni deebisii kennu jira booda kana garuu hisaas irraas maayi'aayinnii fi kaan irraas ta'u walgeessee gaafa dhaqtu fala hin argattu warra UNHCR fi mootummaas argachuunu baay'ee ulfaataa dhufeera sichis abdiin keenya egaa nagaan akka biyyanatti bu'u malee egereen keenya kana jennee himuun ulfaataadha jedha komii baqataa eertiraa kanaaf deebii kennan obbo Tasfaa'uun ammoo akkas jedhu
አጠቃላይ ያው በተከሰተው ችግር ምክንያት ብዙ ነገሮች ለተወሰነ ጊዜ ቢሆን እንትን ብለው እንደነበረ
ወሊገራን የሮረኮ ሰና ዋንት ገርገርጭ ተንጅረ ሰናና ለገሩ በቀጥታ ራ ተጃጅል አደጭ ተንጅሩ ቡፈታዋን በቀጥታ ራቲ ተጃጅለ ከና ጅራ በሩምስ ሲትፉፈ ጅራ አጅዱ ኢትዮጵያ ከሰ በቀጥታ ቢዮት ደሚጃ አራዱፋን ገረሚሎን ተካቱ ጅራታ ጅደሞቱማን ኢሳንኩኒሲ ትግራይ አፋር ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ቪ ምፍርኔ ጅራቱ ኢትዮጵያን ቢየ በቀጥቶ ተስመጥ ቆፋሚቲ ቢየ በቀጥቶ ተምሽቱለ ፈከኛፍ ቢዮ ተውላ ሱዳን ፊ ኬንያ ከሳ ለምለ ኢትዮጵያ ኩመ ሰደተማ ወልቱ ኮሉ ገልቱማ ጋፈተ ጅራታ አጅደ ረጋኒ ዌንች ሲያር በቀጥቶኒ ለሎቴን ኢትዮጵያ ኩኒ አከብ ይጅራኒቲ ረኮ ገራገራ ከቀበኒሙ ጌታውን ሼቱ በቀጣው ሮሞ ገነሰገሌ ኦሊቭ ናይሮቢ ጅራቴዳ
በቀጥቶኒ ሮማ ከነቲን ጭቀመ ጉዳ ኸይስ ጅራኒ ማልፈና ነኒ በቀጥቶኒ ተኮልን ገልማው ሂንጅራኒ ማልፍ ካምፒን ሀጭፎ ሙኸጀዶ ሰነራ ኸንኬ በቀጥቶኒ ሮሞዳ አመሲኒ ቢያዳ ደፈኒ አከሰ ከጅራኒ ገልማው ዳፊ ሆማ ተከለ ሂንደንዳኒ በቀጥቶ ተሄዱራ ኸከሰ ቲሂራራማ ዮኪን ጭንቀማ ጅራኒ
ቢቶተሳ ደርበ ከነቱረ ሞቱማን ኬንያ UNHCR ሰገንታ ቡፈተ በቀታ ቢየቲ ኬስ ጅራን ለማን ደዳቢ ፍካ ኩማ ጭፉ ቶርቤ ለማከሰቲ አከዲየ ሱካነ ጀጄ ቱረ የሮስ ማን ምርቲ ቢየቲ ግዱ ሲኑን ምርቴ ካነ ጃ አፍካ ቱርሴ ወተው ቦደገሩ ሞቱማን ኬንያ ማሬ UNHCR ወሊንገ ጌስ ጅደን ለዳቢ ፍካ ኩማን ወጠበጂ ኩማ ለማብደደሚ ለማቲ አከጭፈመን ወሊገሌ ራጀደ በቀቶን ቡፈተ ካነ ኬስ ጅራታን ዋይ ምርቴ ዳርቤ ካና ሱዳቀምና ጀዱ ቡመልካው ሲን አሊ ለለታው ሮሞ ደዳብ ጅራታን ኢልሞተ ከከቀበን ኦቡመልካን ገነ ኩደሸኒ ኦሊፍ ቡፈተ በቀታ ካነ ኬስ ጅራታን
አኩም ሃሉመ ዩኤንኒ ንጎቴ ታና ጀነቱ መታው ጅራ አስከይ ሳኒ ባስና ዩኤንኒ ንሂቲ ንመጀቻ ጅረኒ ilmovi ha da mana ke yakabade Nairobi de mun dan dawo kala na makabani asinimo garabirat liyud ne majete Somalian kan mo be tura ko jira asin biyu de ne se rakko san calte jira wonina na mafurma ta jedi su tokolle wanjiru na tinfakat
murte Kenya nduba commissioner da bata bakata UNHCR Filippo Grandi president Kenya tawlin dimmo kan ratti mare tani turan mare masara Kenya tigge famet Fred Matiangi minister dimke so Kenya bufitalen bakata bakakupsu mada bata tawin qabanjechu ndubetan mare kan rattis commissioner Grandin aga full rain bakatto takana addabawti motumma fi sabni Kenya tumsay sane akadai murrega fatani turan kuna taw male amma hala wata bajji kuma lama abdidami lama boda jiru ilachise bakatto tadabi fi kakuma kes jiratani fi wanti mamen jiru jiru bakattoni fi bakabwan bakattota misensi korea wasa bakattota dadab akas jiru
marina dati gege fa munjiru kan ma media rat arginu fi saba kana dio kana mana mana lakau wana kana jira mukuba farrafudu wanjedu dio te galle kana boda bakatan kama kate akasuma la fadadabi timoni di bw registration jadan to jira kana le damba afna fi onto gara gara tifni ko na dani garummo aga maine galle ine galle nun jira to macirani so accin boda wanna ta u himbeku
wata bijidi dama yomare jar mayana dunya guyatti bakatota dunya rajirani tiyadatuda UNHCR wajiramu message geneverra kale saib saba seni lakofsi bakatota dunya ra miliona 7 miliona tu kafura kage fomse lakofsi namota ke bukani kabara darberra dibenta afur kadabale ere namota miliona 7 miliona tu kafur qerra bakatan kessa miliona 20 ja tu kafur bakatota biyesani tidebi windendenye da jede UNHCR kesumara kona genya Ethiopia nanno Sahel Mozambique Yemen Afghanistan fi Colombia timudete qofan namonni miliona 2 tu kasadi ol qerra kabukan ibsasatin ere baranas lemilen Soria Venezuela fi Afghanistan biya bakachun sarakato ko agasadi ka qabatan yotan Afrika ke sa barakuma lama afqoto ko kaundof ti Sudan ke ba lemilen shikan ke sa bakatan biya sarakajal qabara jirtu da jed UNHCR gaba sagale Amerikaf galmodait Adama
kuma motmota halli qarqar sananno tigrayf yaatu atattaman hofo yaudide deggar simalla qasritti inkinna muftanan belli barakuda sagal saddetta miafur kessa etiopia kessatti ummata miliona tokko olfite ammas mudachu malajechudan kibtata darbe kana akekkachi ser abanni kun loltonni ertra nanno tigray kessa akabhanis ibagochu ittifufera gabasa gutu tujube koratu des
ittigafataman imma gargar sanamo ma katokuma motmota mark lowcook walgay umfa kan golana gay gumsa kan idlein ta inrat kale sakadubatanit tigray kesa amma bel jirajechu sani ipsi sambarre faman kenan radio sagale america dakabe jira bulchin se tigray sababa belan namni duu gaba se rajadan batlet tanan kesa tigray kesa qofawtontan afarif nanno amara kesalle hal jiru hamma chufde ma jadaniru torbandarb tokumma motumotaf michonni gargar sanamoma lolli akkadabatuf gargar sanamomaf dandin akkasaqam waamichata tatama dabarsani turan ummata tigray kummidib sadif kummishantamni beela ani kajranif miliyonni lama ittidabalammo afam beela jiraachun gabasame jira jarmen gargar sadai mani unicef gamasan ijolen kuma soddomi saditaan hanqina nyata haman kanisa mudate ta usaf nanno tigray dakkabun indandamne kesa kanen jiranimmo qarqara du'a jiraachu gabase Rakkoon jiru bal'aadha. Lookuk akka jedhanitti baatii sadaasaa keessa erga rakkoon sun dhaqqabee jalqabee dhaabolii gargaarsa namoomaa 123 naannoo sanatti kan bobba'an yoo ta'u har'a immoo dachaa 10 kan caalan jiraachuu dubbatan. Lookuk akka jedhanitti garuu fedhii gargaarsaa dabalaa adeeme hanqisuuf gargaarsitti dabalaa saffisuu qaba. Tokkummaan mootummootaa uummata 5,500,000 hanga xumura waggaa kanaatti gargaaruuf kan oolu gargaarsa doolaara 1,800,000-1,500,000 gaafatee jira. Kana keessaa baatii adoolessaa dur doolaara 1,200,000 barbaachisa. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarittiin Biriteen Baarbaraa Woodward akka jedhanitti beelli kun sababa hongee yookaan awwaanisaatu hin taane murtii warra aangoo irra jiruutiin kan dhufe jedhan. Mootummaan isaanii Tigraay keessatti haala uumameef ragaa qabatamaa qaba jedhan.
I should say that the UK is confident in the reliability of the data that has been presented by the UK.
Britain ragaan tokkummaa mootummootaa dhiyaate amansiisaa ta'uusaaf ofitti amantaa qabdi jechuun barbaada. Midhaanni meeshaan qonnaaf qabeenyaan barbadaa'uun isaanii ifa galaadha. Kanarraa kan ka'es uummanni Tigraay 350,000 ta'an erga beela Somaaliyaa qabee haala argameen beekaminiin beelaaf saaxilamaniiru. Kanneen miliyoonaan lakkaa'amanis sababa oomishi isaanii adda citeef rakkoo wabii nyaataaf saaxilamaniiru. Biriteen har'a paawundii 16,700 itti dabala Itoophiyaaf kennuuf labsitee jirti. Kunis erga walitti bu'iinsi sun baatii 8 dura jalqabee qabee paawundii 47,700 gumaachiteetti. Miseensonni gola nagaa eegumsaa sagalee tokkoon lolli dhaabatee gargaarsa namoomaaf daandiin akka saaqamu akka gaafatan waamicha dabarsina. Loltoonni Eertiraa Itoophiyaa keessaa bahuu gama ilaaleen illee akkas jedhan.
We were told in March that Eritrean forces would be withdrawing. It's now June.
Humnoonni Eertiraa baatii bitootessaa keessa gadhiisanii bahu jedhamuun nutti hime. Amma kunoo baatiin waxabajjiidha. Kana caalaa boodatti harkifachuun irra hin jiraatu. Qonnaan bultoonni sababa hookkara jiruun waggaa dhuftu biqiltuu dhaabuu hin danda'an. Yeroon isaas itti darbaa jira. Hookkarri itti fufuun uummata Tigraay barana qofaa otoo hin taane waggaa dhuftus beelaaf saaxiluu mala. Uummanni miliyoonaan lakkaa'amu jireenyi isaa egeree maal akka ta'u hin beekamu. Furmaati jiru ifa galaadha. Lola dhaabinsa gargaarsa namoomaaf daandii saaquuf marii siyaasaati jedhan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddar Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee Amdee haalli naannoo Tigraay keessaa irratti golli nagaa eegumsaa ilaalchi ittiin kennine jedhanii gabaasaaleen dhiyaatan ol kaafamanii afarfaman jedhu.
The report that was presented by OCHA regarding famine in Ethiopia which
beela Itoophiyaa keessaa ilaalchisee gabaasii OCHAadhaan dhiyaateef qorannaan isaanii kan nuti cimsine itti waliin galin haala akkaan dadhabaa ta'een walitti qabame. Mootummaan Itoophiyaa sanaan waliin galle haalli isaanitti ragaa walitti qaban ifaaf hunda kana hammate miti. Meeshaa isaan ragaa ittiin walitti qaban sirrii miti. Ganda baadiyyaa Itoophiyaa keessa ragaa walitti qabuuf mobaayilaan fayyadaman. Innaan kana jedhu haala namoomaa keessuma beela ilaalchisuudhaan Itoophiyaarra dhiibbaa kaa'uun sirrii miti jedhan. Deeggarsa gargaarsa namoomaa Biriteeniif Chaayinaa akkasumas kanneen biroon gargaarsa namoomaa godhaniif ni galateeffanna jedhanii kan hafanillee akkasuma rakkoo nu mudatee jiru hanqisuuf cina keenya akka dhaabbattan waamicha dabarsina jedhan. Loltoonni Itoophiyaa Eertiraa keessaa bahu ilaalchisee illee gaafatamanii dhimmooti teeknikaaf akkaataa hojii adda addaan boodatti harkifate malee dhugumatti yeroo dhiyoo gadhiisanii ni ba'u jedhaniiru.
An dhageeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayilsaat irratti an darbu qophiilee raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni mirga dhala namaatiif falmu Amnistii Intarnaashinaal hayyadureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa ji'ootaaf humna nageenyaa mootummaatiin mana isaanii keessatti uguramuun na yaaddessaa jechuudhaan ibsa baaseera. Dhaabbatichi ibsa kibxata darbe kana baaseen obbo Daawud erga ji'a caamsaa bara 2021 as mana jireenya isaanii keessatti uguramanii jiraachuu ibsee mootummaan haala isaan keessa jiran kana sabaaf akka ibsu gaafate. Itti gaafatamaan sab quunnamtii yeroo adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu karaa isaaniitiin dhaabbanni isaanii jechuunis adda bilisummaa Oromoo haala obbo Daawud keessa jiran hin beekuu jedhaniiru. Aangaa'onni nageenyaa dubbisne obbo Daawud mana kan baane eeggamaa jiraachuu isaanii quban qabnu jedhan. Gabaasa galmoo Daawud roobii darbe qindeessettan sin dabarsa.
Dhaabbanni Amnesty International haala obbo Daawud ibsaa caamsa 3 bara 2021 as keessa jiran ilaalchisuudhaan ibsa baaseera. ibsaisaan amnestini umnuni nageenya motumma Ethiopia mana obbo Daud eyyama mana murti male sakattaani meeshaale electronics yakka fudatan isaanin ammo mana akka imbaane manuma saani keessatti tuannu jala olchani jiru jede dabbatichatti qorata mirgana mo maakka gaanfa Afrika obbo Fissa Takle dabbanni saani halliku yaachifnaan akka ibsabaase dubbatu
እንደምታውቁት እንግዲህ አቶ ዳውድ በ2018 ወደ አውሮፓና አቆጣጣር ከተመለሱት የተቃዋሚ ፖለቲካ መሪዎች አንዱ ናቸው። ወደ ኢትዮጵያ ወደ ሀገር ተመለሰው በሰላማዊ ፖለቲካ
አከዝጀዶ በፍሳን አኩማ በከሙ አቡ ዳውድ ገገስቶ ተሲያሳ በርኩመል ማፍቁደ ሰደት ሲያሳ ገመነጋ ንርማቾፍ በየትዴቢያን ከሳ ተካ ሳምቦድ አማማልቱታይ ጆታን ዱራ መነሳኒት ሰከተይን ሰርገገፈሜ ሚሻሊና ከብልብላ አርካፊ ላፕቶፕ ይርገፉደተሜ ቦዳ ነሞነች ቱራኒስ ሲደመኒ ጅሩ እርገሲ ገረመነሳኒ ደቁን አቺከሳ ገድበውን እንደንዳሙ ኦቡ ዳውዲን ብልብላን እርገቹኒስ እንደንዳሙ ኩነጋ መነሳኒ ከሳ ጅራተኑ ዩመሌ አኩማ ይዳትላለማ ከነመሌ ሲማቲሳን ረትበነሜ መነሙርቲቲን ያንኔ ከናፍ ፍሰከኛን ዮካን ህመት ስሪና ከይሳን ረትበነሙ ዮካንሞ አከብልሳ ለከፈመኒ ከሞቱ ማጋፈነ እጅቹንዱበቱ ኦቡ ፍሳን ኦቡ ዳውድ ብልብለዋንን ቀምነፍ ደርቤስ ካራኑ ደፈኑን ዋይሳኒ በከመዋንን ጅሬፊ ነሚኩ ረኩኛ ተደቡ ፍሌ ሳጥ ለሙደንደው ከናፍ ወንኩ ያደሳዳ አጅደን ለማከነ ላልችሱንስ አንጋው ተሞቱማ ኢትዮጵያ ጋፈተኒ ዴቢ አርገቾ ከንደንደኛለ ሰገለ አሜሪካ ፍመኒሩ ኦቡ ለሚ ገመቹ ኢትጋፈተማ ሰብቁንምት የሮ አደብልሱማ ኦሮሞቲ ሁምኖኒ ነገኛ ሞቱማ ጫምስ ሰዲ በረኩመለም አብድደሚ ቶኮ ማኔጅሬኛ ኦቡ ዳውዲብሳ ኤርገውምናን ሴናኒም ቦዳ ሜሻሌ ኤሌክትሮኒክስ ያከ ሞባይል ፊ ላፕቶፕ አከሱማሲ ከመንሰነ ከሰቱራን ነሞት ሰዲ ጀቹን ኦቡ አቆኖሌ ኦቡ ዩኑስ ሰሊፊ ኦቡ ስራይ ሱሌማን ፉራኒ ዴመኒ ሀገር ራይ ሰቡቴነ ሞተከና ህምቤ ከመውጀደን
ኑት አከዳባት ኤርገጋ ፈታቲን ቁራወታሜቲ ዋን ሳንኬሰጅራን ቶኮዋን በክንጎ ልብለቁንም ተርካንጋምን አኩመን ስለስኒ እንጀደ ነምኒ እትሴኒ ዱብሴ በሁን ደንደው ኢሳንሌ ገባኒ ነም ዱብሱን ደንዳን ንዱኩቡ ፈያዳ ጅሩ እንጅረኒ ዋን ቁበቀም ተካንጋምን ማሊፍ ኤርገጉያ ሰናዳ ብልብላር ካንጋበኒ ነምኒ ናኖ ሰናዳ ቁን ጅሩ ሙጫዮም ነሙንት ገበየ ወሃቶ ኮቶኮ ቢተጀዳን ካነሌ ሂሬ እቲን አርገነ ዱብሱ ሂን አርገነ ካናፉ ዋን ሳንከ ሰጅራን ኑፍ ጋፊ ጉዳ የሮ አዳዳት ጋፊ ተኤ ሚዲያ ላይ አዳዳ ሲሮ ጋፈተኒ ወሪ ኢንተርናሽናል ኮሚቴ ኦፍ ሬድ ክሮሲኒ ጋፋ ጫምሳ ዲደሚ ቶኮ ካን ዴማኒ ኢሳን ዩ ካራራት ዴቢ ፈማን ሂሬ ኢቲን ሴነኒ ነማከና አይድሬዳን ዱብሱ ማራከን ዝሩኩበቱ ነርጋን ታማራ
ዲማከና ወልቀበቴ ቃመሞቱ ማጋፈተኒ ዴቢ ሲነርገተንጅራ ደርቤስሞ ዮ ዋንቲ አርገም ጅራተ ሞቱማኒ ሂማተረት ባነጅራ ኦቡዳውድረት
ኤጋቲ ከና ታቴ ከና ቦደኑት ከነኑ ቤስክስኔ ቦርዲ ፍለኖ ፍዳ ቦርዲን ፍለኖሞ ቃመዲ ሚሳላሉ ጋፈቹሳ ኑ ፍፕሴትሬ ሳባናላ ሳቦ ደሞ ቦርዲን ፍለኖ አመለ አዱም ሰረንጅራ ጀድ ካናናለቲ ኑቲ አኩሞ በከሙ በከነ ከሰት ሙርቲን ነሞታ ጣበከኛ ኑነከዳባት ወገኖተ ገመይ ፊ ቆንዳሎ ተዳብቻ ሄዱ ሂዳጅረኒ ኢሳን ኩን መታንሳኒ ሙርቲ ሲያሳደ ከጀምባ ካናፉ ኑቲ ቃሞቱማ ጋፈንሙለ ዮ ኤሳካም ኤኝን ጋፈን ከነቱ ከነተኤናን አከቲኒዳ ካኑኒ ቦርዲ ፍለኖ በክስኒ ቦርዲ ፍለኖሞ ኦርዶፋንጅራዳ ካይኒ ጀሎ ካናና ለዋን ዴማሙ ኤኙ ነከጋፈት ኤኙ ኤሰዴን ተከጋፈት ዩ ቢታ ነማጋላጀ
አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኤፕሳይሳኒ ኦቡ ዳውድ ዋን ሳምበርባችሰን ከነከኛ ታፊ ዮሩኩ በቀበንታይሲ ቆርሲሳኒ አከዱራዱ ሜረኮሬምቡን ያዶ ቀቡለ ኤፕሴራ ኦቡለሚን አብኒያባው ሀለ ከነ ማለዴ ፈቲጋ ፊጀሩፍ ዴቢ ከነ ንጅሩ
ኛታ ከኒሳን አርገተኒ ኑስ እንበኑ ገሩ ሙጨዮን ኢሳን መነሳን ንጅርቱ ሰና ወጅራን ቃምኒ ሞቱማ ሄጋ ጅሩሱኒ አከሳን ዋቶኮ ቶኮ ጋባኒ ቢታኒፍ ከራና ነዋዳ ካንደገኝ ካናናላ ዋኒ ጅሩ አደባሱ ማጥቆ እንደንደኝ ዋን ፈያፍ ሳምበርባችሱ የሮጀል ቀባ ኢብሳኒን ሌበዴ ዋንቴ ኢብሳን ሌበሌ ሰኒ ረትዋንቴ ሳካናካና ቦዳ ሼኒ ሙጨዮን akkasheen karaa namoota eegdota sanaa isaan waliin akka bitamuuf kan dhagaa jirru.
Haala mana obbo Daawuditti erga caamsa 3 bara 2021 kaasee ta'aa jiru hanga'oota mootummaa irraa odeeffannee turre. Dursa ka gaafataman dubbiimaan koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee koomaandar Faasii Kaafantaa dhimma kana poolisii federaalaatti harkaa qabaa jechaan dubbatan. Obbo Jeelaan Abdoo dubbiimaa koomishinii poolisii federaalaatti akkas jedhu.
Sun alaawwakkuma gidi ganaa ahun nu ganaa an ta'e nagarka yaandi gizee xayyiqoo hin abbaru safattuu haala yaandi jedhamu wichiiruu hin abbaru waan gininii.
Akkas jedhu obbo Jeelaan. Ani waan kana waanan beeku yookaan quba qabu hin jiru. Amman sirraatii dhagaa'aa jira. Kanaan duras namni takka na gaafatee ture. Alas obbo Daawud hin hidhamne turan. Ammas deebiidhaan hidhamuu isaanii waanan odeeffannoo hin qabnee fi warra aangawootaarraan odeeffadhaa jechuun deebisan. Amnesty International ibsa isaatiin obbo Daawud yoo akka qabaatan mootummaan seeraan mana murtiif akka dhiyeessu ta'uu baannaan garuu mana isaanii keessatti akkasiin to'annaa jalatti eeguun seeraan alaa jechuun balaaleffate. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Adaama.
Godaantonni Itoophiyaa 80 caalan biyya ofiirra ka'uudhaan bosaasoo Puntland ega dhaqqabanii booda dararaa namoonni seeraan ala nama deddeebisan irraan gahaniin kan ka'e waan harkaa qaban hunda fixatanii biyya ofiitti deebi'uuf murteeffachuu isaanii ibsaniiru. Jaalanneetu godaantota amma tokko bilbilaan dubbise kinuuti.
Biyyaa gaafa baatu eessarra baatee iddoo amma jirtu geesse meenatti. Itoophiyaa keessa moo ala? Somaaliland?
Achirraan bakka maallaqa warri akkasitti lubbuu keenya fidee yennaan nu baqachiisanii tuma achuma lukaan gadi deemee tuma sassiigan isaa lukaan baasii tokko nyaata malee.
Lafoo moo?
Akkasitti lukaan baasii mara osoo deemu makiinaan takka takka nu fuudhatuma akkasumatti kadhachaatuma lukaan deematuma akkasumatti basaasu keenya homaa kaayyada beeksa taana jechuudha.
Horii laattee yaadattaa meeqa si harkaa fudhatan? Warri nama ceesisan. Qarshii biyyaa moo?
Qarshii kuma soddomii lama.
Baqataa Kabiraan Abdul Qaadir Mahammad jedhama.
Karaa gara biraa taarifa jedhanii dallaala waan akkasii yaadamee eega deemu immoo eega badaasootu gara koonchimaa waan jiru karaa kanarra mul'annu waan jiru kanaaf gara biyya biyyatti deebi'u murteeffadde.
Maaliif jalqaba baate biyyaa?
Jalqaba hunda lafa tajaajilee tunaan biyyaa ba'e. Amma biyyaa ture eega biyyaa ba'e. Itoophiyaa irraa karaa jijjiga tuufe. Jijjiga irraa Wacaalee, achirraa Argiisaa, achirraan yaa'u magaalaa Sumaaleetti jira achirraan gara fataatu.
Ega dhufte achi geesse booda akka yaada kee jijjiirtu maaltu si taasise?
Waan duraan biyyatti raa'aa sanaan meeshaan rakkoo jiru ijaa waan argeef kanumaafin. Waa'ee karaa baaraa dhumaatii namaa baara gubbaa taa'ee waan tureef kanaafin rakkoo kan argee qabuu barbaadu.
Baqattummaan biyya namaa amma turtee jireenyi keessan maal fakkaata ture?
Amma bakka jiru kanatti jireenyi keenya bareedadhaa UNICEF ministeera bakka isaan bira jirraa Puntlandii amma rakkoo tasan qabna amma nagaa qabna.
Ega galuutti murteessitanii booda achittis hin fudhatanii?
Asitti nu fudhatanii waan hundaa uffata illee bakka irri ballee nyaata waan hundaa dandaanii nama dhukkubsate illee akkuma dawaa jira bakka amma kanarra jira.
Nama meeqa taatu warri deebi'uuf murteessitan?
Ilaafa namni deebi'uuf murteessine hedduudha bakka bakka jiran malee dhaabbanni isaanii kun magaalaa kana keessa bakka bakka jira. Saddeettaman isaanaa mana afur jira bakka afur jira nama saddeettame wayii ni qabanii. Harrillee keessa jira amma bakka dhaqaa amma jaayii namaa sagala akkasii waliin jira.
Biyyattiin deebi'aa jettee yeroo murteessite waajira isa kamitti dhattee iyyatti?
Jireenyi tokko jiraatuu waan akka kophee maalfaa namaa kennu achi dhaheetu biyya keenya galuu barbaannaa biyyatti deemuu barbaannaa jedhanii akkasitti nu fuudhanii gara IOM Internet jira.
IOM.
Kanatti nu geessu jechuudha.
Isaan bira jirtu amma?
Isaan bira jirra.
Yoo mitti deebitu amma guyyaa isaa bartanittu? Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 kaadha qabe amma sa'aatii 3 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti hambataa fi dilbata irra deebiidhaan dabarsu'an har'a asirratti raawwata. Qophiilee qabnu wajjiniin wal simbarsiisaanan turan Tigisti Gammeeti nagahan.
Calor y amor.